ungeko am felinqanga qamata wakudala wamhlamnene qamata wabazali bethu qamata wokhokho bethu abathetha naye emthonyameni babuye bathethe naye ezivivaneni mabudedi bumnyama kuvela ukukhanya ehlabathini mhlabalele sithi kuwe qamata mhlalabalela sikhwela intaba mhlange ngqumbo sithetha neminyanya yona ithethe ibhekise kuwe ntsulungeko wena uthoba iintsikelelo zakho namathamsanqa baqala ukulunga ke ntsulungeko buqale budedi bumnyama ehlabathini athi ke mna ntsulungeko khawenze sikubone mongameli yenza njengoko oqhela ukwenza endulo ntsulungeko ziyakhala izinyanya zomtsontsundu zithi khawenze sikubone ntsulungeko sikubone ngaloo mandla akho abushushu belanga ntsulungeko khawenze sikubone mongameli yenza njengoko oqhela ukwenza endulo siyakhala isizwe sintsundu kulo mhlaba phofu singahlaba siyazi ntsulungeko ntsulungeko singahlabana ziyalamba khawenze sikubone mabudedi bumnyama kuvela ukukhanya kube chosi kube hele camagu.